Biafra ka ikpotukwa ndi anioma na ndi gbanke ma ndi anang ma ndi idoma ma ndi ibibio ma ndi efik ma ndi kwaibo ma ndi ogoni ma ndi ejo ana na batacho nyo obula na nka bu radio Biafra anyi si na London na wetere no ozi obuna 11870 kilohertz ma obukwa na 11.87 megahertz nke no na 25 meter band ko nu ga nweta anyi ụbọchị Tọzdee na ụbọchị Satọdee niile na-elekere anya 9:00 9 p.m. unu hapụ NTN n'ihi na nweghị ihe a ga-akọrọ unu, ha gaghị agwa unu nke bụ eziokwu. Na nke a bụ redio Biafra na Salọndụ na-agbasa ozi onye na n'ụlọ ebe Nnamdị Kanụ mụ na Barista Biafra na ebe a agaghị m etufu oke n'ihi na abalị anyị chọrọ ka anyị nara ozi unu. Ihe ọ bụla unu nwere ike ikwukwu n'ume ike kpọọ redio Biafra kwuo ya, onye ọ bụla meghe obi ya kwuo ihe na ya n'obi, kama na ebe anyị na-anyị na-agba ihe niile na-anwụ. Ihe niile gbasara Biafra anyị na-ewepụta ya ka ọha tụlee ya, okwere n'ire ha gụeze ha ọgụ, mara ma ndị na-edu anyị ma na-edube anyị n'ime ndụ ma ọwụrụ ime ọnwụ. N'otu aka ha anyị asị na anyị ga-enwetarịrị Biafra n'ime mmụọ na eziokwu, ọ bụghị okwu asị na aga m aga ọsịsọ ọsịsọ ka Barista Biafra anyị na nwoke a nọkwa chinchim oge ọ bụla. Nwekwana ike kelee unu ka amalite njem, biko Barista, kelee ndị ọma ndị na-ege ntị.
Ndeba anyị, ana m ekele unu ndị ọma ndị Chineke gọziri, asị m ka udo dịrị unu. Abụ m Emeka Adolf Chukwueze Emekesiri.
Ndewo biko, ndewo. Aga chọkwa m ihe ịkpọ ịkpọ ọsị mkpọ Barista Biafra, dana ga ejizi aka gị kpọsị anyị dị ka fọrọ afọ.
N'ụzọ
ndewo, anyị na-anabata gị, anyị na-anabata gị. Ọ bụla ndị na-ege ntị, biko onye ọ bụla pụọ ga agbasa ozi. Anyị na-ama ihe a ka ọkwa oge ọ bụla, onye ọ bụla pụọ ga agbasa ozi. Kọwaa mkpa ọ dị na onye ọbụla na-ege redio Biafra. Ndị na-anaghị ege redio Biafra bụ ndị okwu asị, ndị ihere na-eme ịpụta bịakwuo nke bụ eziokwu, ndị ji Biafra na-ezu ohi. Anyị agaghị ikwu nke a n'ihi na ọ dị oke mkpa tupu anyị amalite ịgụpụta isiokwu anyị n'abalị a, na mgbe onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst banyere Jerusalem ka o nwee ike dọpụta igwe mmadụ, akwa mankind, akwa ya.
Oh, yeah.
Mgbe ọ gara Jerusalem, ebe isi mgbe ọ gara kwa na ụlọ ukwu Chineke.
Yeah.
Ebe ndị ohi na ndị ama nọ n'ụlọ ukwu nna anyị Jehova na-azụ ahịa na-agbanwe ego, ya were azịza zapụ ha ebe ahụ, sị ha si ebe a pụọ.
Yes.
Na ọ bụ ebe ahụ ka kwụsịrị nọ. Ihe a wụ ihe Jizọs mere tupu ya amalite ịzọpụta mmadụ, tupu ya amalite ịga njem ọ gara ka o nwee ike zọpụta anyị nụ naawụ. Ndị a kwetara na Biafra kwesie ya ike, n'ihi na Biafra bụ obodo Chineke hiwere. Ọkwa na-ekwe ka ihe ọjọọ na mpụ niile dị iche iche ma izu ohi na kidnapping nwee ike mebisie ya. N'ihi nke a, ndị na-eme kidnapping, redio Biafra na-agba ha kịtịkịtị na ntị. Ndị ji aha Biafra na-ezu ohi, redio Biafra na-agba ha kịtịkịtị na ntị, n'ihi na ọ bụ anyị chụpụcha ndị ọjọọ, anyị enwezi ike gaa ịkọnfront enemi anyị.
Yes.
Anyị na ndị awụsa enwe ike kwata ya akwata. Na ọ bụghị nke a na-eme abịa na-abịa gụrọ ndị mmadụ aghụghọ na-aghọgbu anyị mba anyị, ọ bụghị ụdị ihe a ka anyị chọrọ. Ihe a chọrọ na Biafra, onye ọ bụla kwụwa aka ya ọtọ n'ime mmụọ na eziokwu, anyị ga na-aga. Kama ọ kwụrụ ihe a na-afọtọ ndị ohi na ndị amasị ebe na-apụta, Biafra agaghị abịa. Ọ bịa mụrụ o ji dị mkpa na onye ọbụla ka ege redio Biafra gbasaa ozi, were na-echie nkebe echiche. Ihe ọbụla gwara gị iche echiche ya, ihe ọbụla gwakwara redio Biafra anyị ga-echekwa echiche chebara anyị ime. Aga m aga ka m wetara unu isiokwu anyị na-abịa na ohi gị na ihe na-emekwa na Naijiria ka na-eme na-aga n'ihu. Anyị na-ewetara unu ozi na ndị na-atụrụ mmadụ, ndị kidnappers, ndị a na-enye ndị Igbo nsogbu abịakwala ha ọzọ na Enugu State University of Technology. Onye vice chancellor ha bụ onye isi mahadum a bụ Prọfesọ Cyprian Onyeji, ndị na-atụrụ mmadụ tụrụ ya na Wednesday abalị ole ma ole gara aga, sị ka akwụọ ha ezigbote ụgwọ. Isiokwu anyị ọzọkwa bụkwa na Goodluck Jonathan, ndị mmadụ si ya sị na ọkwa ya pụọ, ya rituo, ya gba arụkwaghị m, ya gba resign, ya sị na ọkwa ọ nọ rituo President Nigeria, n'ihi na o nweghị ike ịkwụsịlite ogbugbu ndị Boko Haram na-egbusi ụmụ Igbo na ndị na-eso ụzọ Kraịst ọzọ dị iche iche na ugwu Awụsa. A na-asị Goodluck Jonathan Reda, ndị na-ekwukwa na ihe a wụ ndị Christian Association of Nigeria, ndị nọ n'ugwu Awụsa, si ya rituo, n'ihi na ihe ọjọọ na-eme na Naijiria akarịala. ọnọ ọgbachi nkịtị fanye aka na kwụsị na ndị Boko Haram ụmụnne anyị ka agba ha nkịtị ka ha na-egbusi ndị mmadụ. Ọzọ ya bụkwa na anyị na-anụ na ndị SSS bụ Anambra State Security Services bụ SSS na-ekwu na ha ga na-ebu newspaper ndị Eastern Pilot. Newspaper Eastern Pilot butere n'ala Igbo na ha ga-eburu ya bugi ya n'ọfịs ha n'Ọka, n'ihi na nke a bụ ihe gọọmenti Anambra State na Abuja gwara ha na-eme. Anyị chọọ ka ha kwụsị ya. Ha gwara onye nta akụkọ redio Biafra, anyị chọọ ka ha kwụsị ya. Anyị ga-agwa Gọvanọ Peter Obi na Anambra State, ga-agwa Goodluck Jonathan na-achị achị ka onye ha iwu ka ha kwụsị ya. Kama mgbe ha na-echekwa n'iwu a na ha ga na-ebukwara Eastern Pilot Newspaper ma ha hụ ya ma ọ bụ ihe gbasara ihe Biafra. Isiokwu anyị n'uju in detail akwụ
ya.
Isiokwu n'uju ya ọwụ ya. Ema okwu Igbo anyị na ha sụ ya na asụmakwe ya asụmakwe. Ma ọ magburu onwe ya. Anyị na-ewetara n'ozi n'abalị a na-asị na ndị na-atụrụ mmadụ atụrụ ụla Enugu State University of Technology Institute Vice Chancellor ha bụ Prọfesọ Cyprian Onyeji. Ha na-asị ka kwụọ ha 200 million akpọrọ nwoke ma n'ụbọchị Wednesday abalị na ole gara aga. Anyị na-agọtakwa okwere ka o wee anyị anya na ndị a ji egbe pụpụta ya na moto mgbe ọ chọrọ ịbata na ogige mahadum a mgbe ọ nọ na geeti ha ka ndị a pụrụ ya. Ndị polisi atọ na-eche nche na geeti ahụ achụwa ndị a, kama na ndị a bịara ịbịatụrụ mmadụ gajitere ha n'ihi na ha esighị ike. Sọsọ mkpụrụ ndị polisi atọ ndị a na-atụrụ mmadụ adọrọ nwoke ma adọrọ ya adọba ya na ime moto ha buru ya wee gbapụ, na-asị ka enye ha ego 200 million naira ka ha nwee ike hapụ ya. Kama a na-ekwukwa na ụgbọala ndị ohi ya ndị mmenke ime ji pụrụ Vice Chancellor Institute bụ Vice Chancellor Prọfesọ Cyprian Onyeji ha ahụghị ya. Ebere amara izu bụ ya bụ onye na-ekwuchite ọnụ ndị uwe ojii na Enugu State na-ekwu na-ekwusi ike sị na ha ga-enyeba anya n'ihe gbasara ihe a n'ihi na ndị polisi ga-enwe ike chọpụta ebe nwoke ma nọ kpọghachiri ya na ezinụlọ ya. Anyị ga na-elebe nke anya. Ọzọ ya bụ na ndị Christian Association of Nigeria nọ n'Ugwu Awụsa, mpaghara ha nke nọ n'Ugwu Awụsa, na ha ekwu na-ekwusi ike na-asị na Goodluck Jonathan adịghị mma n'oko na etu o si na-eleba anya n'ihe gbasara Boko Haram, bụ ndị Boko Haram na-egbu ndị mmadụ na ọ dịghị mma. N'ihi nke a na a na-asị ya ya pụọ, Maazị Sunday Oyibe nke bi ya na-ekwuchite ọnụ ndị Christian Association ndị Ugwu Awụsa nke a na-akpọ Northern Chapter na-ekwu na-asị na ndị steeti 19 nọ n'Ugwu Awụsa na-ekwu na-ekwusi ike na ọ wụ ihe mwute na Goodluck Jonathan nọ fanye aka n'ụkwụ, o nweghị ezigbote ihe ọ na-eme ịkwụsị ndị Boko Haram na-egbu ndị na-eso ụzọ Kraịst. N'ihi nke a na ha na-asị ya sị na ọkwa ya pụọ ọsịsọ ọsịsọ n'ihi na ọ maghị ọrụ ya. Na ọrụ onyeisi obodo bụ nchekwa ndụ na akụnụba, na nke a na ọ dara daa wee afọ n'ala. N'ihi nke a na ha na-arịọ ya ka o si ebe ahụ pụọ ka onye ma ọrụ arụ nwee ike bata bịa nchekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ n'ihi na ọ naghị arụ ezigbote ọrụ. Tụmadị na ihe Juma Goodluck Jonathan kwuru bụ ya sị na ndị Boko Haram bụ ụmụnne anyị, a ga-asị a ga-agbuchie n'ụmụnne ya, egbuchichi ụmụnne nyekwana ga-afọ n'ezinụlọ. Ike na-asị na ihe a bụ ihe ihere na prezidenti Naijiria pụtara si otu a n'okwu okwu na-ekwutara ndị na-egbusi ndị mmadụ na-akwafu ọbara ndị mmadụ were ndụ ha na-achụ àjà na-ala ya n'iyi. Otu o si na-ekwu okwu gbasara ha na ọ dịghị m na ọgbọ otu prezidenti kwesịrị isi na-ekwu okwu. Ọzọkwa anyị na-ewetara n'ozi na-asị unu na ndị SSS bụ State Security Services nọ n'Ọka na-agwa onye nta akụkọ redio Biafra dịnyere ka ọ kpọọ otu n'ime ndị na-arụrụ ha ọrụ. Ọ na-ekwu na-asị na Eastern Pilot Newspaper na-ebu ihe gbasara Biafra oge ọbụla, n'ihi nke a na ọ na-akụziri ndị mmadụ ihe ha chefuru echefu, maka ya na ha ga na-eburu akwụkwọ Eastern Pilot na ya elufu ya na-edosi ya n'ọfịs ya mgbe ọbụla ha hụrụ ya ka ndị mmadụ hapụ ịma nke bụ eziokwu, na ha ga-emegide otu a ruo mgbe Gọvanọ Peter Obi ma ọkwa ndị isi obodo etiti nọ n'Abuja ga-akpọtụrụ ya gwa ya sị ya kwụsị, ha kwụsị ịna-ebu pepa Eastern Pilot bụ ha kwụsị. Ọzọkwa anyị na-enweta ozi pụrụ iche na-asị na ihe ọjọọ na-eme n'Imo steeti. Gọvanọ Imo steeti bụ Rochas Okorocha gara ga nara ndị alakụba ego Islamic Bank, ọ gara ga gbaziri ihe ego o ji emeghe Imo steeti. N'ihi nke a, ọ kpọtakwara ndị Awụsa ole ma ole ka ha bịa bụrụ ndị isi na ebe dị iche iche n'ụlọ ọrụ obodo gbara ọkpụrụkpụ n'Imo steeti. Anyị ga na-elebe nke anya n'abalị a na-ajụ na-asị ka ekwe n'ebe echiche ndị a nọ. Ọ bụ gịnị mere gọvanọ ala Igbo otu steeti na ala Igbo bụ Imo steeti ga-eji gaa nara ndị alakụba gaa na Islamic Bank ga-agbaziri ihe ego o ji arụ ọrụ kpọta ndị Awụsa ka ha bịa bụrụ ndị isi n'ezigbo otu ụlọ ọrụ gbara ọkpụrụkpụ n'ala Igbo. Anyị ga na-asị ma nke ọ bụ ihe ziri ezi. Ọ bụ gịnị mere anyị nwewu ndị Igbo ji dabara ihe ọjọọ? A na-egbu anyị n'ugwu Awụsa, anyị na-eme kidnapping n'ụlọ. Anyị na-atụrụ onwe anyị asị, ọ bụ gịnị butere ụdị nke a? Ọ bụ gịnị ka anyị ga-eme ka ọrịa ndị a nwee ike laa? N'ihi na ihe redio Biafra na-emekwana wee gwọọ ọrịa, ịchụlasị ụmụ ọrịa ndị dị njọ, ọ bịa bụ ihe anyị na-eme. Ọzọ ya bụ anyị ga na-ajụkwa n'abalị anansị na Goodluck Jonathan, ọ bụ ihe ọma ka ọ bụ ihe ọjọọ? Nye anyị mabụ ndị Igbo, n'ihi na ụdị ihe emekwala mgbe mbụ, mgbe agụ iro si nọ n'ọchịchị, ọkwa mgbe e gburu ndị Igbo. Ugbu a kwa onye na-asakwa aha Igbo nọ n'ọchịchị kwa na Naịjirịa egbukwala ndị Igbo ọzọ. Anyị na-asị na ọ bụla nke gosipụtaghị na Chineke Nna nke Igwe achọghị ka anyị bụrụ mpaghara Naịjirịa. Nke a bụ ihe anyị ga na-enyoba anya tupu anyị gaa n'igwe gaa nara ozi unu. Unu na-akpọ anyị biko, ana m ajụ na-asị barista ga-abatanụ tụleekwa n'ihe a. Bekee na-akpọ ya somaritu, summarize it for us ka ndị na-ege ntị nwee ike ghọta. Ọ bụ gịnị mere ma kidnapping ji kacha njọ n'ala Igbo? A na-ebịa nọrọ n'etiti, a na-eme kidnapping nwa nwoke buru eburu bụ Cyprian Onyeji, Professor Cyprian Onyeji, Vice Chancellor na Anam na Enugu State University of Technology eburu eburu. Ọ bụ gịnị butekwara anyị ihe nke ọ ga-akwụsịkwa akwụsị?
Ana m ekele Nnamdi, ịma ihe banyere ndụ ihe ndị Igbo bịara na-ahụtazi kemgbe agha kwara bie. Ihe otu ala Igbo dị, ala Igbo ghambi, ihe ndị be anyị na-akpọ ghambi, mebisie ụzọ etu ọ dị na mbụ, werezie ego tinyezie n'ihu na-achụzi ego, onye na-enweghị ego ahụtazie ya dịka onye na-abaghị uru. Ya emeziri ụmụ okorobịa anyị, ụmụ agbọghọbịa anyị, onye ọbụla tinyezie ịchụzi ego, na-achụzi otu ọ bụla esi chọtazie. N'ihi nke a, ihe ọjọọ ga na-aga n'ihu ma ọ bụrụ na ndị Igbo ewepụghị obi ọjọọ ahụ eji ịchụ ego, werezie ego dịka chi ha. Ọ bụrụ na ha ewepụghị ya, ihe ọjọọ ga na-aga n'ihu. Maka akwụkwọ nsọ sị, the love of money is the root of all evil. Ya bụ iwere ihu ego n'anya karịchasịa ihe niile, ị ga-agazi ịchọ ego ahụ n'agbanyeghị ihe ọ ga-ewe. Ọ bụrụgodi igbu mmadụ igbo, ọ bụrụgodi ịṅụ ọbara ịṅụ, ọ bụrụgodi igbu nne gị ma nna gị igbo iji kweta ego, n'ihi na ịhụrụ ego n'anya. Ihe a bụ ihe na-emebi ala Igbo. Ịhụ ego n'anya na-emebi ala Igbo. Ịhụ ego n'anya na-emebi ọwụ naanị ala Igbo, obodo ọbụla hụrụ ego n'anya karịa ndụ mmadụ. Ihe ọjọọ na-amụba, maka e wereziri ego dịka ihe eji atụ atụmatụ. Ọwụ na ịnweghasị iruhu,
itorubeghị,
ịbịa n'ọgbakọ kwuo ezigbo okwu onye ṅụjiri mmiri a n'afọ, ezigbo okwu ha sị ihe niile ị na-ekwu, dịka a ji atụ ilu sị ihe niile ọfụsara okpo ole, ịghọtala ihe m na-ekwu? Hazi ihe niile ị na-akụ, ihe niile ị na-asụ, ihe niile ị sụchara ọfụsara okpo ole, ihe niile ị sụchara owu ego ole, in terms of naira nke ọbọ, ọhịa ha chọrọ ịma.
Ọmụ ihe ndị bekee na-akpọkwa na consequence. Gịnị bụ consequence?
Ọ bụ n'ihe ndị a na-eme n'ugbu a.
Ndị mmadụ anaghị aghọta na the consequence of, dịka ị na-ekwu, akọwa barista awụ oke ọchịchọ ego a. Ihe ọbụla ahụrụ na-eme ka akpata ego. Ebe anyị na-akwanyere ego ugwu, anyị hụ ego, anyị na-akpọ isi ala, anyị mawụ ndị Igbo na anyị hụ ego, anyị na-akpọrị ọwụghị onye ọbụla ka ikwekwu ekwuche, ọwụghị onye ọbụla nọ n'ala Igbo na-akpọ isi ala nye ego, ọbụghị nwa afọ Igbo ọbụla na-akpọ isi ala nye ego, kama ndị na-eme otu a karịrị akarị. Ọ karịrị akarị. Anyị na ọ bụ ihe oke ịhụnanya anyị nwee ebe ego nọ, ọ bịa mere ụmụnne anyị nọkete, ma ụmụghị ka ha si akpata ego, ha ga-atọrọ nwanne nwoke, tọrọ nwanne ha. Kekwana ka Boko Haram gara n'isi na-egbukwa anyị n'ugwu Awụsa, a na-ebekwa n'ụlọ na-atọrọkwa onwe anyị n'ụlọ. Olezi ebe anyị ga-agbala
agbara?
Olee ebe anyị ga-agbala? N'ugwu Awụsa egbu anyị, anyị ga n'ala Yoruba achụpụ anyị, agbashie ede anyị ọkụ, asị anyị na-achọghị anyị. Anyị alọtakwa n'ebe ọwụ Chineke kere anyị eke dosa anyị, anyị na-atụrụ onwe anyị,
gbuo
na-egbusi onwe anyị n'ụlọ. Ụdị ihe nke ọ dị mmanụ. Ekwu oyi ugbu a, a sị na redio Biafra na-ekwu ọ na-akọtọ ndị dị otu a na-akọtọ, anyị asị na anyị agaghị ahapụ eziokwu, n'ihi na eziokwu na-akwụ ọtọ ka ntuli. Ịkụgide ịkụ ụrọ ya, ọ naghị arụzikwa ọrụ ka ntuli eji
ekpe.
Eziokwu ka redio Biafra gị na-ekwu, ọ bịa mere anyị na-eti mkpu oge ọbụla na-asị na ọ dịghị mma ka ndị a mana ndị ohi na-edu njem Biafra, ọ dị ya dịka onwe onye na-agọ iyi.
Joka.
Anya hona the consequence of too much love for money. Obia mere jine me kidnapping. Oh, nothing yeah. Obia mere kidnapping e si go to adi n'obodo ndi ozo.
Mba.
Odi go to n'obodo ndi ozo.
Mba.
Ihe the direct consequence of kidnapping e wo can you see where gona anya hubiga ya oke.
Oh yeah. That's fine.
That now. Is the consequence of it. Ndi mmadu kwachire igota. Na ihe kwa na-ekwukwu n'okwu a na-ekwusi ike ụka amana Chineke na ịhụnanya enwekwu n'ike dakwasị anyị n'ihi na Chineke agaghị agọzi anyị ma ọ bụrụ ma anyị si otu a na-akpa agwa ọ ga-agọzi anyị anyị hụ eziokwu anyị asị nawa okwu asị ọ ga-agọzi anyị anyị hụ okwu asị nawa eziokwu ọ ga-agọzi anyị ọ bụkwana gịnị ga-eme ndị ebe anyị anaghị aghọta mkpa ọ dị na ị na-amanye aka n'ihe ọjọọ were aha Biafra na-aba ụba agwa gị n'ihe ị na-eme consequence ya na Biafra agaghị abịa.
Exactly.
Biafra cannot come.
Mboga.
In a billion years, Biafra cannot come. N'ihi na ga eme ni me mmo na eziokwu. Biko, unu nwa na agọ Bible agọma ya agọma biko barista. Ko wara ha mkpa ọ dị. N'ihi na ọ bụghị iberibe ka onye nwa anyị mere mgbe ọ banyere Jerusalem. Si were azịza zapụ ndị na-agbanwe ego n'ụlọ Chineke. Si ha na ọ bụghị ụdị ihe a ka a chọrọ na alaeze Chineke ebe a na-aga. Biafra awụghị obodo a na-eji aghụghọ na-atụrụ ndị mmadụ ego. Biafra awụghị obodo a ga-apụta gị bịa were ihe ọjọọ na mpụrụ ine dị iche iche yiwe ka uwe. Ọ bụghị Chineke a ga-enye anyị Biafra.
Ịma na akwụkwọ nsọ ebe Jizọs were ụtalị pịapụsịa ndị nọ n'ime ụlọ ụka Chineke na-azụ ahịa. Ama m na ọwụrụ ụgba n'obodo ọwụrụ ụgba ka o mere nke a. Ụfọdụ ndị mmadụ ga-asị na Jizọs amaghị ihe o mere. N'oghe anya ukwu. Na ndị ahụ nwere ego bara ụba na ọ na-emere ha anya ukwu ga kụsasịa ngwa ahịa ha.
Ọ sịghị ha bara ụba kama ọwụrụ n'ime ụlọ Chineke.
Yes. Ọ sịghị ha bara ụba. Kama ọwụhụ n'ime ụlọ Chineke. Ọ dị mma ka anyị ka okwu ahụ ọnụ. Ọ sị mmadụ werezie aha Chineke na-eme mpụ na-arụ ụrụ. Mbanụ. Werezie aha were aha obodo gị erase Igbo race the Biafra race were ha na-azụ ha na-eme ha wayo na-eme ha 419 na-eduhie ha ọjọka ọjọka. And the worst, nke kachasị njọ bụ na ikwu nke wụ eziokwu ndị mmadụ sị gị na ị na-akọtọsị onye dị taa na ị na-akọtọsị gị akọtọsịla enwekwara onye anyị na-akọtọ mgbe onye anyị
na-akọtọ
ihe anyị na-akọwa bụ na o kwesịrị ka anyị na-ekwu ekwu anyị na-eme nke eziokwu ọ bụghị na onye na-edu gị ọ chọghị ka ị mara ihe ọ na-eme ị gakwara ama na onye na-edu gị wuo onye ohi gị si n'okwe na onye ohi
iwere nke eri eme gị were nke gara
ala ọjọka dịka m si enwere mgbe anyị kwuturu okwu na ndị niile si ha bụ ndị ndu otu ma human right ma ọ bụ struggle ma ọ bụ whatever struggle you are in this Biafra that all gonna abia mgbe where we will put ihe a na-akpọ CRB criminal records bureau search will search and know who is who in this thing ọ tekwanala eduhiewere ndị be anyị onye pụtakwanụ ya asị ya na-edu ya na-eme Biafra struggle onye bịa asị ya na-eme Biafra struggle ndị the unsuspecting masses amakwanụ ihe na-aga ewere ha na-emerewa azụrụwa ahịa were ha na-egwuruwe wayo na-eme that is too bad o meziri even na ị na-ekwu okwu Biafra ndị nwa hapụ ihe ọhịa eji ihe eji egwu wayo ihe eji akpa ego and o meziela ụfọdụ ị na-egwa ha na ọ dị mkpa ndị obodo chi nwere onwe ha na ọ bụ ihe iwu kwadoro ha sị hapụ dị ihe a ịgakwa na n'etiti the masses ka ị mara their feeling they want freedom the masses they want freedom they want happy life they want fulfilled life but abiozi nweze ndị nọchi ndị wuzi ihe dịka ọgbachiri ụzọ ndị na-achụkwana
they are worse than Boko Haram
it's terrible that
they
is
are
like
worse than Boko Haram
making life of ordinary man very difficult very impossible very bitter
now gagogo
it's terrible it's terrible o wetak I guess ị chọrọ inwe Biafra at the same time you are a criminal at the same time how can you you are misleading the people
agbụrụ onye ọbụla kwụwara aka ya ọtọ n'ihe gbasara Biafra dịka ekwenche ka anyị kpọtụrụ ha aha ekwenche anaghị ezu ohi ekwenche ejiga aha Biafra na-atụrụ ndị mmadụ ego Biafra Foundation anaghị ezu ohi ha ejighị ihe a na-atụrụ ndị mmadụ ego Eastern Mandate Union otu aka ọwụladị ndị Lower Niger Congress otu aka anyị na-akwadocha otu ndị a niile onye ọwụla anyị kpọrọ anyị aha ka anyị nara kozi ya. Hello, biko na nke a bụ Radio Biafra, inye anya ha ga-egwa anyị ebe isi na-akpọ. Hello?
Sorry, I don't understand Igbo. Can I speak in English?
Of course, you can speak in English. Yes, please go ahead. This is Radio Biafra London. Give us your name and where you're calling from, please.
Okay, my name is Colonel Dr. Idonwesed Ambrose. I'm calling from Oyo, Akwaibom State.
Yes, go ahead.
I am the Vice President of BDN Human Rights International.
That's very good.
Initiative.
Yes, go ahead.
Yes, I've been wanting to speak with you because for some time now, since the commencement of the Radio Gaza, I was eager to communicate with you until when I met with my president, Engineer Innocent Amadi.
Yes.
Yeah, I am very, very happy to see what you are doing over there to broadcast the activities of BDA and working towards the actualization of the African Republic. I so much recommend you. Go ahead. Democracy to your elbow.
Thank you.
Colonel Idonwesed Ambrose.
Colonel Dr. Idonwesed Ambrose.
I know. We have met.
Colonel Dr.
I know.
Okay.
I know. I met you in Owerri when I came and had meeting with you, even though I had wanted to meet with you again, but there was no time.
Okay. I see.
Okay, fine.
I see.
So, how are my brothers in Akwa Ibom?
They're feeling fine.
Oh, good.
They're feeling fine.
Good.
They're so excited over the convention of the Radio Biafra.
That's good. So I hope you have started the I hope you have started the branch of Bile Human Rights in Akwa Ibom in Uyo.
Yes, we started. We started. We are even working towards the inauguration, but we are short of funds for now.
All right. Yeah, fund has always been a problem, but eventually, by the grace of God, we shall succeed.
Thank you, sir.
Thank you very much. Thank you. Thank you, Colonel. Thank you very much. And God bless you. Thank you, Bana.
Thank you. I long forward to speak again. Yeah.
Of course. Thank you very much. Okay, Bana. Bye. Ha hụ na nọ mkpọ dị. Anyị kwụ asịtụkwe asụsụ anyị. Anyị asịtụkwe bekee. Ka ndị ọzọ nwekwa ike na-anụ ya. Nke a wụ ụmụnna anyị ndị Ibibi.
Akwa Ibom. Yeah, it has always been, I think that English should be the actual medium of expression. Mbụ,
anyị ga-agwa ya ọgwa.
Ịma, yes. N'ala Igbo naa, onye ọbụla na-asụ bekee. Mana anyị na-asụkwa, anyị akwaghị echefu.
Anyị chekwana ka asụsụ anyị la, anyị mere
na-asụ. Anyị akwaghị na-echefu asụsụ Igbo. Na ọwụ enwenu ihe ndị Igbo na-akpọ, onye bekee na-akpọ creating a balance. Ọwụ. Ka ghara ịnwụ, ka
ghara
kwa atatụ aki.
Yes. Biko tupu anyị gaa n'ihu gaa nara ozi ma ozi ekele ma ndị niile n'ihi na ọ bụghị onye ọbụla ga-ahụ Radio Biafra n'anya. O nwere ndị na-atụ ụjọ eziokwu, ha ga na-agba ọsọ.
Ihe ndị ịgụpụtara ebe a ise depụtara na leta detere Radio Biafra, e nwere ebe o kwuru okwu. Okwu ahụ ọkwa okwu siri ike, ọkwa okwu gbara ọkpụrụkpụ. Ọ sị, no wonder Wazirike kidnapped you in
2009.
Is he accusing Wazirike of kidnapping you? Ọ sị, no wonder Wazirike kidnapped you. What does he mean by that? He's accusing Wazirike of kidnapping you.
Of being a kidnapper.
You see, the weight of the language he's using, that no wonder Wazirike kidnapped you. That is a very bad language. Is he accusing Wazirike of kidnapping somebody? That is terrible. Such heavy allegations. You know, mada agaghị na-emepe ọnụ ya na-ekwu ihe ọ na-enweghị ike prove. You know? Good. So, amaghị m ihe mere 2009 or whatever happened. But for someone to write this, I wouldn't know could he put it in writing. What are the effect of that thing? Now, he mentioned about BZM. There was a day we talked about BZM, but I see that in a news, na report in the newspaper that Herman applied to United Nations for observer status. Akwa na agu one, tupa agunwa two. Kwa na agu primary school, go secondary, tupa ba university. Meji, many example, say na PLO, Palestinian Liberation Organization, o would have 25 years iru observer status. Na enwere ihe ndị a na-eme, enwere requirements. Menye kwa example na anyị bụ Bilie Human Rights. Na anyị erubede consultative, I go to Civil Society Organization of the United Nations. The next stage anyị na-aga bụ consultative status. Then, before I quit, ọ dịkwa n'izu iru wedi observer status. Ọ bụghị ihe taa. Mana enwere ihe anyị ga-eme as we continue with international politics. We get it even faster. We get there faster. Ma owo na ndị niile cooperate with the move we are making. So, anta ka m si, me kwuo okwe si, mgbe m nụrụ news a, ma agakwa na United Nations website, ja search kwa, check chakwa, ahụ mbi ZM. Oh no, any person can go to internet now. You can just go to internet and look for it now. Go to internet, go to United Nations website, search for it now, search for the records, search for any activities. Go to even the United Nations Civil Society Organization, that's the NGO branch. Search for it. You know, so here I book one a simple thing.
I wonder now to ask you, you know, when people are lying, in the matter where I have Biafra,
but there's something we said. I say it is possible that BZM made an application. Then we said, fine, any person can write application. There's no problem about that. That you can apply to United Nations for anything. But will they respond to you? Then I gave examples of before I joined this struggle, some pro-Biafran organizations were writing letters to United Nations, but the United Nations did not respond to any one of them. When I came in and then gave advice on what to do, and then we registered this human rights organization, you know, as a national liberation movement, then the United Nations Civil Society Organization started writing to us, inviting us to meetings every time. Even right now, they're inviting us to participate in some youth programs, some women programs, some development programs.
Which will be published.
Yeah, so we will soon start. You know, it takes money to even go for those meetings and conferences and so on.
Ihe anyị na-ekwu na ese na egara UN or UN edere gị letter or na lekwe ihe ndị na UN na-eme, you publish it because you're pursuing Biafra peacefully. O nweghị ihe ọla na-ezo ezo. Onwe letter ndị UN dere gị, you make it known to the public because that is what you're claiming in the public. Ezoghị ezo. Ịpụtasị na you lekwelekwe ihe UN gwara gị sị gị mee na UN dere gị akwụkwọ, you publish it. Onwe akwụkwọ meeting ndị UN detere bilie should also be able to publish it. N'ihi ihe ji na-eme ihe awụ onye ọwụla ka a hapụ ị na-atụrụ anya achị, ndị ebe anya anaghị aghọta the damaging impact and lies ha lekwe otu Nigeria dị. Nigeria is a fraud. Why is Nigeria a fraud? Nigeria were fraud. Ni hina. Ndi hiwere Nigeria no not throw me hash. People were lying to themselves. Everybody knew that Ahmadu Bello never wanted one Nigeria. Everybody knew that Awolowo had reservations about one Nigeria. Everybody knew that Dr. Zikiwe wanted one Nigeria so he can be the president of a very large country. Mm. Everybody knew that Nando were former Nigeria no not throw me hash. That is the fact. They were not patriotic. Now that Nigeria has been formed out of lies and deceit. Look at Nigeria today. So, no to a Anya Choya can forge ya Biafra in lies and in deceit.
It's terrible.
Anya Choya. Onyo wala neme hiyo jos ni hiyo jo web goes going. Anya kuri ye kusye yi kembembo. Say na, ipotana si lekwe lekwe hiyine mene nde Biafra. Radio Biafra will hold you to account. Radio Biafra gajugajuju. Joge sege. What exactly are you doing? You need to substantiate what you're doing. N'ihi na ndị anya atala ahụhụ tabiga ya oke. Anya achọghị okwu asị. Onye ọwụla na-atụ asị. Onye ọwụla ji aha Biafra na-atụ asị. Radio Biafra will expose you. Ma ịmaghị the mission statement of Radio Biafra, go to Radio Biafra website at www.radiobiafralondon.com. Onye ọwụla ga-aghọta, ghọtazie ebe ọ dị ukwuu. Ihe merenụ. We are not going to let anybody get away with fraud. Nobody in Biafra can get away with fraud. May we governor, may we do Biafra, may not believe any group or Kolino, if you come out to serve the Igbo people, if you come out to serve the Biafran cause, you must be as clean as a whistle. Any Interpol will add again a hole in and out of India Banyashi, we will expose you. And that is the promise, this is the firm promise we gave to people, and that is what we are going to stick by. Because, but it's the length of the cook, and we can go in and the
matter, you can have a cool. Behind the cool bow, or behind the cool bow, or the car. Onwa odika anya wo di very clear kai were eziokwu gba oso a kai were eziokwu ga njem a obuho imegbu mmadu owukwa na ikuto mmadu mba mana ka eburu eburu onye hukwa ni ihe di ocha asko na odi ocha onye hu ihe di kwa na oji aso odi oji ogwa ihe onye m na chi ikwu oba huru ka ina aghoro onwa anya agho na atro onwa anya oba huru ka ina aghoro onwa anya agho na atro onwa anya asi ka ikwu nke we eziokwu
aba eziokwu ke duba anyi ni man akwi akwukwo nso kwuru biko gopata kwi akwukwo nso kwuru ozo ka ndi ebe anyi ghota
ya ase iga amara eziokwu eziokwu ga emekwen ka isi no ruputa. You shall know the truth and the truth shall set you free.
Simple. BZM mana letter United Nations to the Tereha, inviting them to apply for observer status. How we talk on your here, isn't it?
Before you run up observer status, even when 11 diga rugono to pugi ban observer status.
I say how early elegant you did a letter from UN. How we take on you? Publish it. Let everybody see it. We cannot build. Nigeria was built as a fraud. Nigeria was built by men lying to themselves. They sit on the same table. They know that very, very well. Don't they know that before?
Yeah, they
knew it very, very well. So, why are they lying to themselves? Nigeria was forged with fraud. You can see what is happening today. I am Regina Ibuani. We don't want a Biafra created in fraud. God will not allow it to come about. Onye obula na emehe onye me yakwaka yoto. Mema go to issue me freedom fighting or in marriage to me. Look at Ekwenche and see how they did it. Look at Biafra Foundation. How le kwanya ndi lewa Niger Congress what they are doing. How emerali hachana na hana emerali. They never came out to claim na hana ga UN na hana emen kan hana emen kozo. No, that is a lie. It is a fraud. When the time comes, all we name and our guanere, you know, we hear no, or we heard in the pages of Nigerian newspapers. How many times will you declare Biafra? And Biafra was declared by Ojukwu.
And I'm just saying, announcement I heard is saying that BZM never applied to United Nations for observer status. And I'm just saying, I man that was stunt or something. That is to create a kind of. Euphoria or when or something
or
like
awareness
that.
Something we don't like want that. Lies
let's take this message
because Nanka Bu Radio Biafra London in Yanya Gwanya Bisanapo
Ahambu Amadi Innocent.
Yes, go ahead.
Innocent Napo Biafra
Nde Wagani.
Yeah, because I'm quadruno because I want to that's after the home of the newspapers in Imo State. We referred to through one of the edition about the concessioning of our hospital, hospital and specialist hospital being built now by our governor, Mr. Sokoracha. He a Muslim, a particular company, he concessionized it for 15 good years. This it was reported on the home magazine on newspapers. And he could see on the way home, on your job, on board, again, the concession of our hospital, especially hospital. Now, we have a Muslim.
And you know, Ewoliwe ka anyị gọta cha ihe ọfụma is no we general hospital a na arụ ebe ka na arụ hospital nka biko ụlọ ọgwụ ga ebe a na arụ ya
the specialist hospital and the whole general hospital will have in the Imo State ebe a na arụ ya bụ na ọ nka na arụ na Owerri general hospital bụ na Bombise Ndieri Ọgwa Egbema Puguta Awọn mama Aaron Bizog Ngọtala Okigwe and his two goma ebe ani ne ka akwa horn report and aro the specialist hospitals and here dated in August 6 at 7 volume 4 number 57 of Horn Nigerian Horn Visitors the president of the particular hospital and aro horn in Imo State is being concessioned to a particular company, Plantech Solution Limited, an Abuja-based firm, through which it is a concession all 11 specialists and general hospitals in the state, you know, for a period of 15 good years. What I'm trying to say, it is good that they know this, all these problems are going to be concession, but this is not, this has to do with their lives. It's not the natural level.
Okay.
Biko, olegi, ozi de dio biafa na agbasa wu na ona na ha loan, na ona tra loan na Islamic Bank. Wule na anu ihe ndia nina, na owe ya mele oji na etinye ndia wusa. Ihe na kwa wana nyi wukesi wule na kwa na kwa wu na, na governor Imo State. Oh ya wiha, eh, kwezi yoku ndia banyo, ezi yoku na baha, kete kete nante. Obu gini ge mele cha sekwete ge ya pota ndia wusa. Awusa na ibuanyi lugu awusa, pota haka habibia, unuwa contract na, na Imo State. To run the hospitals in Imo State. Olego didn't do the head cabicon. What type of life is this for Igbo people?
Yeah,
it's terrible.
Yeah, yeah.
Because one man walk in there, why not he could there? Why got bus easy? Oh, one in a buru buru.
Because Ghana. Yeah. It can take one to be your state. But if it is in the Bible, even in the Bible, when Israel is, you are going from Egypt. But it was on individual basis, not on government basis. If it's on government basis, yes, it is getting us. It cannot take loan from people that are killing us for 15 good years. It can indirectly of Islamizing us. The concession in this hospital today, remember that we are bonded for 15 good years. If it's not done, yeah, it's not going to go. We don't have a lot of us. I was here. Not through Cook or who come, say, tell me, is that this contract? They should cancel it in immediate effect.
Yeah.
You cannot take it.
Yeah, I think.
And I would this is a governor now, Bali. Now, all of them. But obviously, it means that we are losing confidence in him. It is not done.
Okay.
That's not because it's our food. They put me here, they put poison. They put it here.
Okay. That's all right. Ndewo, Engineer Amadi, Ndewo, thank you for bringing this news to us.
Confirmation. That was the news we were reporting, but it's confirmation of what we reported.
He quoted the newspaper where it's reported. I think he said he quoted the newspaper where it's reported, and I think it is fair for us to make fair comments on this publication. If our governor has taken a loan from Islamic Bank and now has decided to give all the hospitals, administration of the hospitals in Imo State to the Muslims, because he has taken a loan from the Islamic Bank, that is bad. Because Imo State citizens are saying no, they don't want that. And you cannot go ahead where the citizens say they don't want this, you know, because it is their life. In this particular period in time, in this particular time where Muslims are saying they want to Islamize the whole Nigeria, and you see that they are killing your people, you at this particular time, you are giving the management of the hospitals into their hand, even if you have good intention, it will be misinterpreted. Because at this particular time where our lives are in danger, you see, any person can say, okay, that they are going to inject us with poison. Kill us. They're going to do anything since you give the management of
if they want to poison us with suya, why would they do
health,
that?
Our health.
At this time,
it is not proper.
It's not right. Nka Radio Biafra London, biko nyanya ha gwa anya be no. Hello? And there were Lagos biko gani hu?
Ihe gbatatalo kidnapping. Mgbe ụmụ Igbo ji wee si n'ihe ji malụ ndị Igbo pụọ ịgba mbọ. Because at the beginning, Igbo man believed in only hard work and excellency. Ihe dị ka anyị na ndị ọcha, ezigbo ndị ọcha bụ development. I remember 1986, ndị ọcha na-ebunye anyị ahịa mgbe ha bịa Ọnịcha. Ha na-akwa anyị Afrika Jew. But you happen that this present day Igbo boys, who are a problem. And the worst part of it is the security operatives. Like Onyeku ID was indicted by the Puta panel, indicted by the Judiciary Commission of Inquiry in Ajos. How do you expect such a man to work? He's an evil man. So the worst in the situation is security operatives that collude with them. So how many evil land? The only evil no go do evil now, not to evil now, fear. Maybe Lagos, Onyeku ID, evil now, fear. So here we know no one na geji kaka monuku monye nta, because it is a new wind that blow no one good. Eji kaka na amalo ha gba ha. So here we are going to be here in the Ghana Igbo. Nobody will come and invest. I na so munna ri na be bi kitchen at the alo factory. Alo factory buria. What a mess. So we have you know who now who you body you can call on where we can and the so out of the back where is he? I lived at 17 years in Onitsha. And when notorious town robbers like Derico, they're all dead. I don't know why these young men are judging this evil. So what will they have? Mwono wakuna kwechi jika kono kawa hoto, because they live within the people. I mean, most of five core Igbo estates, where this kidnap is order of the day, go almost one ethnic group. We know who is who. It is time that everybody to expose them.
Ndewo.
So we have we hang that contribute. One man who is taking the same step taken by Iroche. He never appoint good people. He never look inward. Surrendered by foolish men. It's a pitiable situation.
It is.
Imena.
And there one night Imena.
This issue of let me speak this in English so that all the people will understand this, and President Jonathan Goodluck and his kinsmen will also understand what we are saying. You see, if you look at the politics of this country, you don't see. Made mistakes and it cost his life. And it appears that Goodluck Jonathan, it appears he also wants to make a mistake, or he's about to make a mistake, or he has made mistakes. Well, he's still alive, but I don't think we should continue in mistakes. Let's call a spade a spade. If indeed Jonathan Goodluck, our president, has compromised with Boko Haram terrorists to say that they are our brothers, that we should not, we should not bring them to book, we should not bring them to justice. We should not, after all, that they are our brothers. If he made that statement, he has erred. He has made a terrible mistake. He has disappointed us. How can he see the terrorist organization, an organization that United States of America has classified as terrorists? Do you know before American government can classify an organization as a terrorist organization, they have done their homework well. They must have investigated very well before they can come out and label an organization a terrorist organization. You know what it takes the American government to investigate a matter? And now they have investigated this matter and they have labeled Boko Haram as a terrorist organization.
Yes, no,
and then you are saying that these are our brothers, that we should be lenient with them, and we should dialogue with them. This is abomination.
And this is why we want a very clean Biafra to emerge. And actually, Biafra again,
I'm thinking that why he is doing this way is maybe he is afraid that if he comes out to say, Boko Haram, you are terrorists for killing all these millions of people, you are violent and you are terrorists, If he had said that, maybe he's afraid that if he says such a thing, the Boko Haram people will kill him.
Of course, he knows.
Because he admitted some time ago that Boko Haram had infiltrated his cabinet. I read it somewhere in a newspaper where he said that Boko Haram people had infiltrated his cabinet. Maybe he's afraid that they'll kill him.
Of course, they'll kill him. Ewele we barrister. Because Nkabu Radio, Biafra, London, Inyanya, Hagegwanya, Beno. And there were guy gani who can hit you. Actually, we have the 5,000 naira note. Actually, EGEC General Ojukwu tinye na 5,000 naira note na Nigeria. Olee na news unu huru nka.
NTA.
Na NTA. Yana Yaradua.
Ta?
Actually, tinyekwa mi isi Yaradua.
Oh, so you see, my God, my dear, 5,000, that's 2,000. I can walk by. I'm going to show you now because yeah, I was trying to see you.
Okay, I have 2,000. Incredible.
I'm going to ask you to use it by December. By December, I'm going to use it.
Email na biko nde onwe ihe ozi chọrọ ikwu tupu ana achịkọta ihe weta ihe na ọkwa news gbara ọkpụrụkpụ ihe a nde bụ
esaghị wepụta 2,000 naira note naira nwụọlanụ
esaghị wepụta 5,000 ebe isi ojukwu ga-anọ
that's naira nwụọlanụ
ọkwa naira enwe ịbụ isi ojukwu tinye na naira ọ bụzi
nsogbu ndị ishi ugbu iwepụtazie 1 note as 5,000 naira wepụta another 1 note as 2,000 naira when the highest denomination in the United Kingdom, in Britain, is just £50. Just £50 is the highest.
It is incredible.
Highest denomination you can have in the United Kingdom is £50.
And Martin, they left here.
Here, Naira, I'm using it. Okay, I was called 300 Buego. It was 20 million tina akpana po Ghana must go. Akpana po in Nigeria must go or Ghana must come. How does he have faith?
All the mpa na mbo for the ndi mad nezi tra nyo zina ase obugini mra obugini. Ayin ase ayin aga njem Biafra. Biafra ayin aga njem ya wo. Ayin chulo onyo wala puta na Biafra na agwa nyin kewe zi ugu. Onye potra no twane buchi ndi anyi nugu ha wosa o puta oku oku ose. Lekwe lekwe ndi anyi ane buchi nugu ha wosa no dege ma o wanyi Uso na anyị gbasoro isi ihe ọjọọ wee pụta. Ọ bụghị nọkete o isi jụ gị chọọ ihe ga-akọ. Na Biafra ọ na-abịakwa nwanne echi. Biafra na-abịa next 2 years. Anyị na-ajụ ha na-asị ndị na-ewe iwe si na redio Biafra anaghị asọpọtụ ha ka edeclare ye Biafra na November the 5th. Anyị na-asị nke edeclare in 1967 ọ bụ gịnị mere ya nke ahụ nwụọna.
Ịma ana m ekwu si na ihe a na-eme declaration. Ọ bụghị ya wụ solution to independence or we are how to get independence. Any person can declare anything. Even we can run a lodge and declare something. Even we can run a village square, declare something. That will not bring it. So independence. Otelegi declare wa Biafra. Or who by declaration. Anyị arụbeghị ọrụ anyị kwesịrị ịrụ tupu Biafra abịa.
Ọnwa ọrụ kwesịrị ịrụ.
Anyị arụbeghị ya.
Yes.
Tupu Biafra abịa. Ọwụghị nọ na-eti Biafra.
It doesn't work that way.
Mgbe m batara na this independence struggle, I was so surprised when I searched in the United Nations, when I inquired in the United Nations, made all the due diligence, conducted all diligence checks. And I was so surprised that the Biafrans have any voice, not even any national liberation movement in the United Nations system.
Not one.
Terrible.
How can you invite you to observer status when you're not a member? Is that possible?
I was so surprised until we now moved in and clearly stated our objectives. To fight for the independence of Biafra by legal method. That is to advocate for the rights of the indigenous people of Biafra, you know, and achieve independence by law. And it is accepted all over the world. You can get independence by law. it is not a crime for a people to desire independence. All we are saying is this. Whatever you want to do, whatever method you want to use, make sure that your method is in accordance with the law. That's it. So that, because he that comes to equity must come with clean hand. If you say you want independence and at the same time you are violating the laws, then how can you get independence? Remember that Nigerian government will eventually be part of the decision-making body, whether to let you go or not to let you go. But when the evidence is overwhelming now, definitely Nigeria will let you go. But if you are violating Nigerian law,
I want to give an equivalent. We are somehow in support of what Nigeria is doing. Oh, Egwandemar said that if Usuno will listen in our basso, he would run a Biafra. Has to be very clean.
Don't start committing crimes and this, you know, indulging in such heinous atrocities, and you think you will get independence of Biafra. No. What kind of Biafra will you get when you are using lies and deception on the people? You know, what kind of Biafra are you getting? But you are trying to get.
He declared Biafra on the 5th of November. What happens on the 6th?
Now, if you declare, are you declaring Biafra as what? Is it when you declare Biafra on the 5th, then you appoint president of Biafra, or you elect? What do you mean by declaring Biafra, by the way? Is it declaration like stay in a public place? I declare Biafra. Does that bring Biafra? So let's forget that. That is not, I don't want to waste my time on such things. Let's talk on things that matter, not making declarations that do not matter. You know, I made a comment on the other time that the declaration that Ogoni's made, that is good, that is an intent. They made a declaration of intent, and I brought out the issue of law.
And it's the only time they have ever made it in their history.
Yes,
only once.
It's only once.
They won't do it again.
Yes, it's only once they have made it. And I brought out an issue of law. I asked a question. I said that I read in the newspapers that the governor was talking about it. And I said the governor has a point. Now, listen to the point. That River State House of Assembly makes laws binding on all Rivers people. All parts of River State. And I asked a question. I said, did the House of Assembly, the River State House of Assembly, pass a bill granting autonomy to the Ogoni clan? I asked that question. He said, we are not sure. We don't think they did. I said, fine. If they didn't do that, then how will they sort it out with River State government? Are they now free from River State? Are they saying they are no longer River State and the laws of River State are no longer applicable in Ogoni land?
No, as we said, it's a declaration of intent.
Exactly.
And also if you make a declaration, you declare a country when you know that all the instruments of power, all the paraphernalia of office is in place
before you can.
Ojukwu declare Biafra before. Biafra Ojukwu declare.
That was military. So no, all I'm trying to say, when Ojukwu declared the one in 1967, remember the Eastern Nigerian Assembly. Remember that Eastern Nigeria had a House of Assembly in Enugu. The Eastern Nigeria House of Assembly in Enugu passed a bill authorizing that declaration, and all the people in the Eastern region all participated and endorsed that declaration.
That is the correct declaration.
That's what we mean. All we
ekpokatande maronyo wala ga ekwe. Imo State ga ekwe. Abia State gị ikwe, Ebonyi gị ikwe, Enugu gị ikwe, Anambra gị ikwe. Ndị a niile kwekọrịtacha ụmụnna anyị, ndị akwa ebom chi sona anyị, ha kweta. We can then declare, say na lekwe ihe ndị Biafra na-ekwu, lekwe ihe ndị Igbo na-ekwu.
An example now, if all the houses of assembly in the East, for instance, before there was only one house of assembly, the Eastern House.
That's correct.
But now there's no more Eastern House. We now have all the houses of assembly. If all of them now, all the houses of assembly in the Eastern region, if all of them now will pass a bill now, make a law, all of them pass a bill now, make law now, declare the whole East free, they will be free. It is by law.
Because it is by law.
It is law. Good.
Awoge kan ukwo suku dara. E kan o village in ukwo dara. Gese igi were oche kitchen gbakwaso kwuzini the declare Biafra. It makes a mockery. People are laughing at us. It makes a mockery of the whole thing. Owo kesi emen ye. Eh? Oh, that is not how you get your independence. That is not how it is done by other people. Mbo wala yin ati do. We say these things all the time. Yeah, yeah. Did Sudan declare Sudan before they got it? Bakassi declared because Bakassi is more or less a no man's land.
Yeah. But I think that people of Bakassi actually don't want to be Cameroonians, and at the same time they are no longer Nigerians by the judgment
so
of
they're
the,
within their rights to do
yeah,
that.
Yeah,
uh-huh.
So, yeah.
Or when you're existing within a state that you want to come out, declare where it makes
as they have declared now, Nigeria cannot fight them.
Exactly.
Because they are not Nigerians by law.
Thank you very much.
Good.
Thank you very much. Because I cabo radio be for London, Yanya Hagwanya Bisina, but boy and Kenny na
okay, how Drubo Vincent Nabo from Bayelsa State, Nigeria.
There we go.
I am not Chico Maka, the trouble in the Nigerian Bar Association may raise against Bayelsa State simply because, in line with the federal statutes of the Constitution, they opted to have their own flag and national, their anthem, and their own coat of arms. I'm trying to say that Nigeria is a federal system of government that is practicing and not unitary. That even the state governors made a mistake by trying to seek permission from federal government before they even want to start state police. Kano State is already having state police with the call HISBA. So I am suggesting to all the states in the southern part of Nigeria to, as far as they can afford to establish state police because it is their constitutional right. They don't need to beg anybody to start state police. Those who are benefiting from Boko Haram activities in the north that are opposing state police, they can go ahead and refuse to have state police. But let the South, particularly the Southeast governors who can afford it, in River State, to go on, launch their own coat of arms, their flags, and also their anthem, and establish state police without seeking permission from anybody because the Constitution gives them that authority. Thank you.
And there will become one of me men. I'll be having hanging a pool. I'll probably be having a pool.
Yeah.
Hey, man, dear Banya, when they buy Elsa. Radio Biafra Basadozu, Gwana, Gwande, Madana, each and every state has the right and the power to make laws binding on its people. Akwe hain ekwe wabwa sandi rivers.
Yes, yes.
Ndi by Elsta State, hemenye. Oye mraji Gwande Ohaneze, see, brew your document and go to each and every state house of assembly in the southeast, get them to enact the laws, and then they will be able to get the whole thing sorted.
Yes.
So what is the problem?
This is a very good development, you know. The law is about to be tested now. From what this man said, he said that Nigerian Bar Association, NBA,
is against Nigeria.
No, I like it. The law is about to be developed now. There will be suits. There will be legal actions. Now, Bayelsa State's government should now gather its lawyers now because we're going to court. We're going to interpret what does federalism mean.
But
you understand?
Why anyone at your Biafra? Or we're going to end by Elsa? End by Elsa? Jine men ya? Tupani we men we? Oh, we need anyone we end barak poga pota. This is ana akwana end mara kahagota. And I'm meeting here by frivolous declaration. What you do is that you organize it in such a way that the will of the people prevails. Again. Even here, we are not in the law and the Congress in the matter myself to be seeking for legal help for some kind of referendum.
Yes.
It's even better to get the opinion of the people.
Yes.
Law and the Congress, we want the opinion of the people before we do what we are doing.
Yes.
Or we're not going to declare. You're not going to declare. Yeah, it makes a mockery. Because no Ghana will have one here and one day, Madana, and you're not going to later. In the Madana, but I don't know what the Ghana have because how when did it? Because I can't learn the money.
Oh, so Ghana will have all the ma and so bad. Ubochos, okay. I'm a little bit by Kosari, and the Mandi Granite, Anna Mekelon, Anna Masiku, Duchine, Kenon, Yano, Uno Jisike, Yaina Kubuna, Okua, Ozoina, and Jemina Gan, Osoina, Bakai, where is Yoku, now by Chinekigano, Yanai, and they won.
ndewo biko na mwa bo onye dun nam de kan ana ma se ba obule no biko ihe obula agwara gasi ge na odi asa achirikwa achiba na akpa go ya go obia mere biafra be ge kambe mgbe ana achoge ndi okwu asa ana achoge ndi agugo anyi ge si nime biafra chupu ndi na aga agugo onu ndi owula na agbaso nzom okwu ezi okwu iwetara anyi biafra nime mwa na ezi okwu radio biafra na akwado cha ha nile oge obula ka anyi na akpo ha ha kama na abala anyi na se ba obule no rahu nko oma omunga onye owula anyi na chupu achupu ndị ọwụla meghere na ha sikwa na mmehie ha chegharịa anyị ga-aga n'ihu n'ihi na ofu ndị ka anyị bụ ndewonu.